Dream Booth Music.
S-O-N-G-A. Sija moka.
Woo-hoo-ha!
Wana wanauliza ligi gani, ligi kubwa hawachezi watoto kagigi man. Rafiki flani na think bigi na sishi ndani. Kazi 24 hours mzee kasishi ndani. Bado sijawahi acha kurap na kuacha midomo waza ili ataya tangazo la chai yaba. Biti ya sije moka na songa ni shy daka hai baba. Huku rappers wana die faster ni shy haswa. Lete beef ni die bapa bishwa natembea na red cup wana die hustler hey. Na chana hata ukidesign rasta staki maswala kuswitch waze niko fine hapa.
Amsha hey, amsha, amsha, amsha.
Ukiamka lazima ulale, ukilala so lazima kuamka. Maneno ni yale yale, utofauti ni kutamka.
Amsha hey, amsha, amsha, amsha.
Ukiamka lazima ulale, ukilala so lazima kuamka. Maneno ni yale yale, utofauti ni kutamka.
Kuishi abroad kunafanya ni think broad. More money, more problems, can't trust these broads. Broaden the perspective of life, na kesha kila night. Mawazo on the level and that's how I kill a night. Kiarakati mitikasi na nyosha kama pasi. Najipanga kama kocha na badu awatoi pasi. Wanajifunga kiakili ubahili wa mawazo mewathiri. Ya wanadili mawio machweo ala siri. Sio siri kistadi toa utabili yale na yojiri. Siku zosoni nkikachwa kichwa tafu. Siri ya maisha watoto wa kizazi kipya. Kwa msoto wa meko maa kitaa hakuna gipya. Zaidi ya kuota sugu kambilini njotoni. Kwani rushwa donda ndugu watonywe nini aliponi. Labda sumu kujisaulisha kwa puff. Paf dumu kishtuka unaendelea kusukuma gurudumu.
Amsha hey, amsha, amsha, amsha.
Ukiamka lazima ulale, ukilala so lazima kuamka. Maneno ni yale yale, utofauti ni kutamka.
Amsha hey, amsha, amsha, amsha.
Ukiamka lazima ulale, ukilala so lazima kuamka. Maneno ni yale yale, utofauti ni kutamka.
Dream Booth Music.